Asmati.
Ndoto na kesha mpaka asubuhi. Ndoto na kesha mpaka asubuhi.
Melody apa
Star 7
Ami mweza komi pombe na kunywaga na nikilewa siwezi bishenaga nipeleke gari mbomi kumi au kitamba tushushe kamoja moto moja baridi tu smile ira DJ unayumba piga piano ila usipige rumba ira DJ unayumba piga piano ila usipige rumba na nikilewa zikipanda kichwani sitaki shuwe wala seremani na nikilewa zikishuka kwa chini sitaki shuwe wala seremani nataka dali 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 mwa mwa we dali 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 mwa mwa nataka dali 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 mwa mwa. Napenda kuluka, napenda kumoka mitungi na bia. Napenda meshisha, mitungi mitungi ukinichanganyia. Napenda kuluka, napenda kumoka mitungi na bia. Napenda meshisha, mitungi mitungi ukinichanganyia. Basi wait alete hapa, budget inatosha. Leo tupo paka asubuhi, hakuna kuondoka. Wait alete hapa, budget inatosha. Leo tupo paka asubuhi, hakuna kuondoka. Nikipanda kichwani sitaki shuwe wala seremani na nikilewa zikishuka kwa chini sitaki shuwe wala seremani nataka dali 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 mwa mwa we dali 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 mwa mwa nataka dali 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 mwa mwa. Oh, ai melody apa Blaza stopa Awe Lidanyo Wasalime Watoto warodi chama Awe she Ngolo Wakanda Wambie ndo kwanza kazi naanza Blaza tengo Watoto Blacky Wizard Awe Lazo Afizo
Watoto kwa mdala lodi
Weki dali tupe dali dali mama Mpuna tupe dali dali mama Weki bamba tupe dali dali mama
Tupe dali dali mama We
mdowe tupe dali dali mama Ote dali dali mama Ote dali 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 dali mama
Famiri kubwa gang Sound ya mtoto wa mama
Yeah.